follow on Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Dash.
DJ Dash on the ones and twos, no doubt.
Oh, Field Entertainment.
It's the only way to live, the only way a branch like I can live life fruitfully.
Mimi natamani kuishi ndani yako. I long to live in your love, oh Lord. Sifa na utukufu kwako. I surrender my will to you, oh Lord. Tu hakuna mkulima kama we. Wanifanya nikae kama we.
Ewe mzabibu wa kweli.
Usipo baba, siwezi kufanya lolote. Niche
nimeupa msalaba wangu, nikufuate wewe uliye.
But Shield Me Entertainment.
Mizigo yangu kwako, na kufuata wewe, unayenipenda. Nimeubeba msalaba wangu, nikufuata wewe, unayenipenda.
Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Dash. DJ Dash, The Shield Entertainment.
Sio mwanadamu kweli nime
Shield Entertainment.
The DJ who's got that party turned to a crime scene. This is DJ Dash. Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimo at DJ Dash.
Lakini mambo ya dunia nini ajabu ndugu twende pole. Hakuna hata aliyepaswa kujisifu kwa mali alizonazo. Ona matabibu wapo kwa kuwepo magonjwa duniani. Siku ikitokea magonjwa yakaisha, jiulize na ujijibu. Kazi tufanye, tufanye ndugu kwa nguvu tulopewa. Kamwe huwezi kuendelea usipoifanya kazi. Lakini katika yote ukumbuke kuwa Mungu ni wa kwanza. Sema tufanye.
Jazwa na uoga mwingi. I don't know where to start.
DJ Dash, the Shield Entertainment.
And I'm thinking to myself, ni nani atakaye nituliza? Wewe ni mwanzo, tena we mwisho. Wendiye ngawe yangu ya maisha. Live for grow. Hey, everywhere he goes, what you wanna grow? So sad. Hey, God created you to his specification. Yeah, his grace is sufficient for this generation. Ombi langu baba ni kuwa katika kila ibada. Nikuabudu, nikushukuru baba. Nikupe sifa, nikuombe wadhifa. Nikupe sifa, nikuombe marifa. Yeah, I live for
this is DJ Dash, Nairobi's finest.
Zaidi ya yote, utabaki
Entertainment.
Kumuwa kinywa changu nikusifu baba, kumenitendea nimefika sasa hapa. Wewe kweli ni rafiki, unaniongoza ninapopotea, upendo wako ni ufananisha na nani baba. Tabu nyingi kweli nilipitia,
hali nikatipata nikikushukuru,
sikuzua mpango wako pangu
baba.
Ulijua yote nikiyapitia,
the DJ who's got that party turned to a crime scene. This is DJ Entertainment.
To close the door. Machozi yangu sio mwisho, tutaonana tena, tutaonana tena, tutaonana tena, tutaonana tena, tutaonana tena.
This is DJ Dash.
Can get the memories off my mind, but I won't try to get over you. I will try.
Follow on Twitter, Instagram, Facebook, like SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Dash.
Ambia maswali yangu ni mwachio chungu wangu na uzito wangu wote, mimi ni mtole, ndani yake kuna uhai, ndani yake nina imani, sio mwisho, tutaonana tena, tutaonana tena.
Shield Entertainment DJ Dash.
Even when the tears come falling down, even though your heart just wants to break,
follow on Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Dash.
Tarehe kama saba, mwezi wa saba, miaka zimepita kumi na saba, humu duniani nishajipata, mimi, niko nilivyo, sina baba wala mi sina mama, siwezi enda mbali mi najificha, natoka kujificha najitokeza, mimi, niko nilivyo. Funga virago vyangu naenda mbali, sijui nifanye nini niende wapi, nifate nani mimi nimwite nani, mimi niko nilivyo. Sioni mwana nyinyi mwanikimbia, sioni mwana nyinyi mwanidharau, sioni mwana nyinyi mwaniepuka, mimi niko nilivyo. Mbona
aliniumba, alipanga mpango wake kwamba mimi ni nilivyo mbona
Sasa hamni dhamini Mwaniona kama sifai Sikuchagua
Niwe jinsi nilivyo ni
Kitembea barabarani Machome ni kazia Mbio mbio mwaniondokea
Mimi ni kama nyinyi
Mbona mbona mbona
Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Dash.
TTP.
DJ Dash, The Shield Entertainment.
Katika bunde, nalo limecha mifupa.
Dash.
Mifupa mikavu nakutabiria kwa jina la Yesu uwe hai tena Mifupa mikavu nakutabiria kwa jina la Yesu uwe hai tena
Sabiri kwa upepo na mwili Roho wa Mungu aiweke dhahiri Kwa wanadamu waliona nchikavu Kwa Mungu aliona jeshi moja shupavu Kuna wengi wetu tunapambana Nangana maisha yetu ngumu zaidi ya janga Bati yetu ni ya wakawe condition Position yetu in Christ more than victorious Healthy, wealthy and righteous Mandiko inasema si warithi wa falme Hautakufa, utaishi na kusimulia Wema wa Bwana
Mifupa mikavu Nakutabiria Kwa jina la Yesu Uwe hai tena Mifupa mikavu Nakutabiria Kwa jina la Yesu Uwe hai tena
From the first day I met you Sijawahi lala nja Umenishughulikia From the first day I met you Sijalala na kiu umekuwa maji ya uzima From the first day I met you Sijapigwa na baridi Langeti umenipa First day I met you Umenipenda na mambo yangu mengi
Ulinipenda kwanza Kabla nikujue hey, Ulinipenda kwanza Kabla nikupende Nilipokujua hapo nikatambua Milele nitakuinua Pendo la kishua Na minamua Nitakupenda pia
It's just a way to show How much I love you
Njia ya kusema Jinsi mimi ninavyo kupenda
It is just a way to show How much I love you
Njia ya kusema Jinsi mimi ninavyo kupenda
Kizuizi maisha ni adui wewe Wataka nikose mimi tajia uzima Adui wewe ulishindwa miaka iliyopita Kalivari aliposema yamekwisha
Elohi, Elohi, lama sabaki dhani Mawe walitupa Mate kukutemea pia Mkuki ubafuni Maji ya kamwagika Damu ulivuja ili nipate uzima, uzima.
It is just the way, a way to show how much I love you.
Furani nikaona niombe usaidizi kwa bosi furani rafiki yangu tumejuana naye kwa muda mrefu simu yake ilikuwa iko mteja kwa hivyo nikaenda kwa ofisi yake nikaambiwa nitoe kitambulisho na nikaangaliwa kama niko na bomu ayaya wakaniuliza kama nina appointment nikasema sina huyo ni rafiki yangu wakasema no huwezi ona bosi ni lazima uwe na appointment
Asante baba, I like your office Hakuna appointment na itaji Asante baba, I like your office Hakuna appointment na itaji
Nilikuwa kijana sasa ni mzee. Kaudi kasema nilikuwa kijana sasa ni mzee. Sijawahi ona mwenye yake ameachwa mimi. Wala watoto wake kuombaomba mikate barabarani. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake wanadamu. Mungu ni mwaminifu kwa ahadi zake si kama wanadamu. Akiongea Yesu ameongea Akikuahidia kitu baba ameahidi na ujasiri Atatenda kwa wakati wake yoyo Ninamuita Bwana wa amani Ninamuita mfalme wa amani Bwana Ndio maana mimi ninaimba kwa sababu ya amani yake Uwezo gani unaumpinga Yesu
gani, uwezo gani.
We are on Twitter and Instagram at DJ Dash.
Kama na digamba, umenitenda mema,
maisha yangu wote. Sasa mie nauliza nianze wapi?
DJ Dash, The Shield Entertainment.
Jehova nisina lia nihurumie.
Nilikuwa natafuta kipenzi cha roho yangu. Sasa mie nauliza nianze wapi?
The DJ who's got that party turned to a crime scene. This is DJ Dash. The DJ who's got that party turned to a crime scene. This is DJ Dash. Shield Entertainment.
Napenda nyona ukinitendea, napenda nyona ukinibariki, napenda nyona ukiniinua, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda nyona ukiniponya, napenda nyona ukinifariji, napenda nyona ukiniinua, kila kitu kwako Bwana mimi napenda. Napenda nyona ukinitendea, napenda nyona ukinibariki, napenda nyona ukiniinua, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda nyona ukiniponya, napenda nyona ukinifariji, napenda nyona ukiniinua, kila kitu kwako Bwana mimi napenda.
Napenda, napenda, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda, oh, napenda, kila kitu kacho kwako mimi napenda.
Yesu, mimi napenda mambo yako na yapenda.
Napenda,
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 napenda neno lako, napenda hekima zako, napenda sifa zako Yesu, kila kitu kwako mimi napenda. Napenda hukumu zako, napenda huruma zako, napenda rehema zako, kila kitu kacho kwako mimi napenda. Napenda neno lako, napenda hekima zako, napenda sifa zako Yesu, kila kitu kacho kwako napenda. Napenda hukumu zako, napenda huruma zako, napenda rehema zako, kila kitu kacho kwako mimi napenda.
Napenda, napenda, kila kitu kwako mimi napenda.
Umenifanya ni ngare, Yesu. Hey, umenifanya ni ngare,
Shield Entertainment.
Namuona na gari kubwa kuliko shida zake. Namuona na wana wake. Alisema kuna Mungu watu wajipange. Anadhani ni nguvu zake. Akigonjeka daktari anatoka ngambo. Akiboeka hapo utaona mambo. Maombi kwake ni kelele. Ndiyo nimeona nikueleze. Oh, hashtag,
hashtag
Nebukadneza. Sauli pia atakueleza. Nasema hashtag,
hashtag
Nebukadneza. Haijalishi yale umeweza. Yote ni vanity.
Fahamu mie ye hali ya ugumu. Natambu wa mie. Asubi mapema dondoka na kwenda kule. Utafutia kwayao wapate chakukula angalao. Ingawaje mapatudu na hali ya kungumu ya ule mavuki. Ulijikasa kwa sababu ya tusisi. Shukurani nyingi mimi na umo zidishiwe miaka nyingi.
Mula yangu zidishie, hakuruwa mgeze. Mula yangu wepushie, mikosi mbali na wewe. Na mula yangu zidishie, hakuruwa mgeze. Mula yangu wepushie, mikosi mbali na wewe.
Na kushukuru kwa wima baba msa.
Ninayo hamu kurudi nyumbani. Nyumbani kwetu ambapo hatutatengana. Hapo nyumbani kwetu hakuna makaburi wala hakuna vyandarua. Mana hakuna malaria kwetu. Ni pazuri, ni pazuri na kuapia. Najua nawe ndugu yangu unayo hamu kufika.
Metu pazuri nimesha pakumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Kwa amani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watazo fika kwetu mbinguni. Metu pazuri nimesha pakumbuka. Ninayo hamu kuishi na Mwokozi wangu. Wamani na furaha tena ya ajabu. Sipati picha kwa watacho fika kwetu mbinguni.
Hii dunia imejaa shida. Kama ujui nenda hospitali kaone. Lakini kwetu hakuna fani.
wazuri, una bwana mzuri.
DJ Dash, The Shield Entertainment.
Watatama ya fisi wewe ridhi ridhika. Kitu kizuri dada wewe kamata. Watatama ya fisi wewe ridhika. Kila mtu wanatamani pesa na mali ya kutesa. Naomba Mungu mimi nitosheke nisizidiwe na mawazo. Kila mtu wanatamani pesa na mali ya kutesa. Naomba Mungu mimi nitosheke nisiwawe na mawazo.
Hiyo kidogo
tosheka nacho.
Who's got that party turned to a crime scene? This is DJ Dash.
Na afya ninayo nzuri, na kazi nzuri, maisha mazuri, sijui moyo zidi. Nikipata hiyo, ninataka ile. Nikipata ile, ninataka ile. Nikipata hiyo, ninataka
Shield Entertainment. Twitter, Instagram, Facebook, SoundCloud, Mixcrate, Mixloud, and Vimeo at DJ Dash. The DJ who's got that party turned to a crime scene. This is DJ Dash. DJ Dash, The Shield Entertainment.
Wanafunzi wako kwamba hautawaacha kama yatima, bali utawatumia msaidizi awafunze, awape nguvu, awafariji mioyo. Oh, nami najaa mbele zako. Oh, Baba niko mbele zako. Naomba unitumie msaidizi, anifunze, anipe nguvu, aniongoze kwa kazi yako. Baba tumba msaidizi,
tumba msaidizi.
Naomba enda kulala, najukua Biblia, nafungua bila mpango ukurasa wowote. Inasoma mistari michache tu, naanza sindia, nafunga Biblia, naanza kuomba. Kinachofata naamka asubuhi kusema amina. Baba nisaidie, tuma nguvu zako, tuma uwezo wako, tuma roho wako ndani yangu Baba.
Tuma, saidi.
Nataka nguvu ya kufunga na kuomba.
Tuma, saidi.
Nataka nguvu
Mixlar and Vivo and DJ Dad.
When did I little if it a my time?
The DJ who's got that party turned to a crime scene. This is DJ Dash. DJ Dash, the Shield Entertainment. Shield Entertainment.
Oh,